wasiirka wasaaradda walbarashada ee daay tacliinta sare ee maamulka SSC qaatumo Abdahakiin Jaamac Dalmar ayaa xilalka in shal wareejiyay maamulogii hore iyo maamulaha cusub ee iskoolka Hoyga Laas Aanood iskoolkan oo ee goob walbarasho oo danguud iyo maamulaha cusub ee iskoolkan usmaamulo doono usoona raha doona nidaamyada shaqo ee wasaaradda walbarashada maamulka cusub ee iskoolkan yaa weebowsa ka bay tartan iyo qobti wasaaradda walbarashada waana qobti dhalinyaro aqoonyahane oo boos waan tartamay wasiirkii weebowsan mahadnagay shaqada adka ay tahay usaaqobada maamulogii hore ee iskoolka Hoyga Laas Aanood Jaamac Hussein Burale oo hay halgamaan halgami walbarashada gobolka ee iskoolkan
waxaan mahadnaq iyo bogaadin iyo amaan balaaran halkan uga jeedinaya Ustaad Jaamac Hussein Burale oo inta iskoolka gacanta ku hayay si sharafan oo karaameysan oo gobnimo leh oo daacad leh oo nafur leh ku soo shaqeeyay mahadnaq iyo ducaan wadna ilaahay miisaanka xasanadka Allah u saaro intii uu iskoolka joogay ama dacirkiisa ahaato ama waxbarashadiisa la tayaha ahaato runtii uu ka soo dhalaala dad iska war xuma tashiila oo qayb iskoolka joogeen oo qayb suuqa joogeen oo laga yaabo inay kartida ustaadka ka xumaayeen baa suuqa dacayda u geliyay beentu lugbayla lugtiina waa la soo qabtay iskoolka waxa la yiraahdo muddadii uu joogay sharaf iyo karaamo ku joogay macallin buu ka ahaa maamul ku xigeen buu ka ahaa maamul uu ka noqday maantana waka si gubernimo leh xilki wareejiyay waxaan rabnaa iskoolka insha Allah taala maamulihii hore Jaamac Hussein Burale taariikhda xusi doonta baal dahab oo iskoolkan laga xuso oo loo yeedo oo la xasuustay ka noqon doona jaamacadda wuxuu ku biiray baad wasaaradda waxbarashada ka tirsan yahay maadaama iskoolku iskool dawliye uu yahay cid walba iskoolkan gacanta ku haysa waxay toos uga tirsan tahay laga xukuma wasaaradda waxbarashada waa goob mahadnaqna istoodka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan rajaynaynaa in Ilaahay caafimaadka u barakeeyo carruurta u barakeeyo reerka loo barakeeyo gobonnimadii uu ku soo wadayna mahadnaq iyo duco ku midayna
iskoolka Hoyga Laas Aanood ee weyba uu seeyay goob walba ka baro ardayda ku kooyso tuulooyinka saasaatowna ah iskool warbarashadii bilaash ah ka dhigtay wasaaradda walbarashada ee maamulka SSC qaatumo